Organize family.
Kalam Danya Music Promotion.
BK Wama BK.
King Dezo.
Get me as a team.
Atibuja kero. Kuti apase. Famene anachita. Anagona na baticha. Ati ujagai business yake ni ya mangwala. Waka kuza so mumuti muziziba ati Agalu ama uachape motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mugalati. Ehimba sima uachape motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car.
Organize family, let's go. Humbiri ni ma sniper ma Scooby Doo. Babosa bosa fioko ni very good. Nti watino kutemo bapandira. Luambo mulomo baba nabo fiari tangila. Stay winning, clean like white linen. Give him something to talk about and later you forgive him. Nangubalanda fweba bemba tuwali mama nyantina. Bashani chiudi ndi mwana wakalandanya. So, wala vekwa vena tiger. Havo, miti mashile wanaika. Yes, wala ngesheo yoba fwaika. Tantika fiebwa igeba ni we magaifa. Stop losing yourself, you got the power. Mika bola yobe punch tamba tawa. Wala beko fiaba bosa machiwawa. Chaba na maka iwe ni supu ya chibwa.
Agalu ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Ehimba zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atisikati huu nishi imwezi huwa. Ati si uwa life yanga moving like a moving car. Ati si kati huu nishi imwezi huwa. Ati si uwa life yanga moving like a moving car. Ujagai anakwatira saizi ya mamai wake. Wakakuza so, wakakunena so, mumuti muziziba ati
hey, baba!
Agalu ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Ehimba zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car.
Our names and songs are scattered over the borders.
Genius managers.
Papa, Papa, Papa. Ogarex one, my younger brother. Ogaru Sito. If you see the organized family, wave and smile.
Download it from ilovezmusic.com.